DJ Drama or the Bit.
Mashallah, penzi lake noma. Utamu kizidi napata gaoma. Sionikara, breki zimegoma. Safari kwilili kilwa somanga. Kilala mapema, msinyone bwege. Anani bembeleza, gita misazeze.
Safari.